Baba samaki wenye different colors, Swiss koala. Wanavutia kwenye kwela mtu, nyama zao sio nyama. Hawa samaki wenye different colors, Swiss koala. Wanavutia kwenye kwela, nyama zao sio nyama. Makosa yako na ya kusanya, niko tayari jela wanifunge. Mafuriko ya kitufata, kwako mi daraja nikuvushe. Kukuona kila saa mama, just while I feel it. Na ulivyo nipa jana, so kama siku ile. Oh baby, tunapendana. Tunaendana baby. Nyota ya mapenzi we unayo wasipate mishanga. O kitu gani kwa kumi nimefata. Wameacha kutukalia vika wanasemana wao wao. Penzi netu kwetu inatakata. Penzi lako na nilifti gift from God. Kwenye baridi weo mtu na kupulisa. Wakikomenti mine cheka usi reply. Wale wale uloni toka nika wakata. Umechanganya medula kwengine katu. Zimeni zidi zira kutomara tatu. Punguza mbio za faras. Kamoyo kwatu tamu ya pwani na bara. Chachu chachu kukuona kila saa mama, just while I feel it. Na ulivyo nipa jana, so kama siku ile. Oh baby, tunapenda.